kuteka. Aha, watakutafuta tu. Waliokudhana we, waliokuteka. Watakutafuta tu. Mungu amekufanya kuwa Daudi, umebeba majibu ya wengi. Watakutafuta tu. Mekufanya baba, we ni Yusufu, misada katika tamu, 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 tamu. Aho, siogope, siogope, kwa pile, wewe, mataku, tamu, tamu. Siogope, siogope, unanini leo, wewe, mataku, tamu, tamu. Siku ikifika
watakutafuta,
oh oh, watakutafuta, machozi mengi,
watakutafuta,
watakutafuta wewe,
watakutafuta,
watakuangukia,
watakutafuta,
watasema uwe juu yetu, tawafaa sana. Leo wanakuona wakati kani, siku watakupigia magoti. Leo hawataki kukaribia, siku takutafuta tu. Kuna siku aba takutambulisha, siku hiyo ikifika watakutafuta tu. Kuna siku aba takuinua, siku hiyo ikifika watakutafuta tu. Kuna siku aba takufuta machozi, ikifika watakutafuta tu. Watakutafuta. Watakutafuta.